Ichitendekelo namuchelela bamunyinane lesa alitemwano kusunga bonse ukuchila abo abakonka ifyebo fyakwe nokumutumika umfweni fyachitike kale ifye fyalembwa muchitabo icha Bible elyo kabiri mulemona ifikope muchitabo cha mutuntula yelo nga mwaumfwa ichichalila. Lolesheni pachikope ichakonkapo. Valeni pilibuleni kuchikope chakubalila po. Ulupwa lwabutuka ichipowe. Luti chapter 1 verse 1 ukufika pa 5. Lesa alibumbili abantu lelo bonse bali taluka kuchinso chakwe nokubembuka. Lesa asalile umutundu wabe na Israeli ukumuishiba elio nokumupepa. Lelo nechalo chabe na Israeli limo vale taluka kuchinso chakwe na abo vale pepotuluvi pamo nge mitundu imbi. Lesa apo neshechipo weno vului mukatikabo mukwesha ukubabwesha ukwali. Munshiku shachipowe ulupwa lwakwa Elimeleki na Naomi lwaliima ukuya ku Moabu mukwesha ukuya fwako ifya kulia. Pamiaka ikumilimo lulia lupwa lwa ikele kuchalo chabene uko Elimeleki afuilile. Bonse abana bakwe babiri baupile kula kwine. Lelo nabana nabo balifuile. Eicho kwa shelefi banyina nabapongoshi babo babiri. Munchende ya mutalii.